Oh, oh,
oh. Scar.
Such a beautiful love. See why you not before. Baby, you my moon love. Hapa nimefika lo adali unachonipa sijawaipewa nakili na mimi kwako nimenogewa odali unachonipa sijawaipewa nakili na mimi kwako nimenogewa kija kiyama konawe shida na raha konawe This love ilianzaga kidogo na this time tunakula vinono This love ilianzaga kidogo na this time tunakula vinono Kuite jina gani chagua Una utamu wa asali na mua Chochote kile utakacho chagua Kama ni roho na moyo chukua Na uzuri kwetu Sisi shida tupendi Na lipenzi letu Halinaga mateni Kije kiyama konawe Shida na uraha konawe